DJ Kibenya Baba Nadia Supplier.
Ubudo vidole sini silivisha.
Kibenya Baba Nadia.
Kasema pigia viruzi, pigia miruzi we. Pigia pigia, we pigia sichoke. Wanangu pigia makofi, pigia makofi we. Pigia pigia, we pigia sichoke. Nauliza pigia miruzi, pigia miruzi we. Pigia pigia, we pigia sichoke. Wanangu pigia makofi, pigia makofi we. Pigia pigia, we pigia sichoke. Aliniteka kimapenzi, alimisi na minikolo. Nilimwambia siwezi, nimesha choka kufanywa polo. O jamani aliniteka kimapenzi, alimisi na minikolo. Nilimwambia siwezi, nimesha choka kufanywa polo. O jamani kitambo, kitambo, kitambo sana. Kitambo uliniulizia. Kitambo, kitambo, kitambo sana. Kitambo uliniulizia. Uliniuliza uniteke mimi, na penzi langu uniteke. Uliniuliza uniteke mimi, na penzi langu uniteke. Mirushwa mapenzi sitaki, moyo wangu mochagua wewe kwenye maisha. Mirushwa mapenzi siwe kwenye maisha. Mirushwa mapenzi siwe kwenye mziki ulikuja na nani. Iwe jereo nishike beja. Eti unataka takira kumie. Kwenye vita mapenzi siku kimbie. O jamani sito yeye anakuita. Sifanyiki punguza. Sito yeye anakuita. Sifanyiki punguza. Namuita, namuita, namuita. Namuita, namuita, namuita. Namuita, namuita, namuita. Namuita, namuita, namuita. Basi tuliza chombo hiyo. Madada na nikisa wewe wo. Niki ya kati tucheze na ho. Tuliza chombo hiyo. Madada na nikisa wewe wo. Niki ya kati tucheze na ho. Nasema action. Mambo vipi mambo poa. Tondeno ya shira mamara oso poa. Wanaku action. Mambo vipi mambo poa. Tondeno ya shira mamara oso poa. Wasikilize. Ah, ukweli haupo hivyo. Ah, usiwasikilize. Ah, ukweli haupo hivyo. Weni wako ni wako mama. Weni wako nakupenda sana. Weni wako ni wako mama. Weni wako nakupenda sana. Ah. Weshikilia chini notambaye kama mtoto. Chini chini notambaye kama mtoto. Weshikilia chini notambaye kama mtoto. Chini chini notambaye kama mtoto. Chikilia, chikilia, weshikilia chini twende. Dada chini twende, kule chini twende. Weshikilia, chikilia, chikilia chini twende. Dada chini twende, tena chini twende. Weshikilia chini notambaye kama mtoto. Dada chini utambaye kama mtoto. Utambaye kama mtoto wanangu shikilia, shikilia, we shikilia chini twende, chini, chini, dada chini twende. I respect it Texas, acho we msia pa, watoto watemeke,
watoto wa asa,
watoto wa buza,
asa la baita,
watoto wa mbaliara, watoto wa baliwe chama,
asa kubike pwela,
watoto wa shina sita chakia, watoto wa sava mamboy, we mazuna, akamutie, wanangu salimia watoto wa tandare, watoto wa libya we kishoroka, ati mundwe, shiria.
Ubudo on the beat. Ubudo vidole sini silivisha.